agora vai. Alcinanga lapho liphindela bangopa kombuso amasile kayisonke nabona baphinda bayicela futhi intinda balandeli lasakala kuwe nalapho mthini ngiselibhedlela bhedla ngokubangopa phansi uyibhalisa spring picnic ekingsbad nabona baphinda bayicela futhi intinda balandeli nalapho zayisakala kuwe njalo futhi bese idala ngithi wena amhlanje ulalawazi ukuthi awuyona le nto oyitshela ukuthi uyona ulalelele kungalapho ngikutshela ukuthi ubani wena. When I alone, it's a lot of whispering of a flower and the hope of food when we never die. And the man of Mountain, and John, who shall matter the Kashan is an army. The Venom and I live in Boloku, I would say, and you're better, who parted, who donned it, the better Kashan is an army. The better, who parted, and John. Who's on the side of the world? I was so well, I uzuthula bonke abaculi nase ngibuza mhlazi ukuthi ungayiphi ingoma ngoba phela wena bagudile bakuncoma bajose unepeni nakhona besho iy'nkondo zonkosa entele zovuthumezayo sokutshela thina mngalami esaziyo khona sabona bangazi sengiphuma nje kuwe mngalami nathi igama lakho nje elishasha engikupha lona wena suwela namhlanje usuyi-chimpanzi senzwana ngoba uyathanda nokwancamulela amagama akho sikuze usuthi uzuyipampazi. Namhlanje ke uzonqamulela ukuthi uzuyishimpazi kazelonke sezwana. Okay. Ngihlabalani sanakhona njengefalabo kulumathele zokodokotela amafana bami kuko kanyaza mna ngeenfanaza lutho 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 sidalo bafana bami sezwana. Ngikwaza ngamaboko uthi angayibi usikole sephizala nabanokho intombi esivulile unotangule jeda bemdede yabosala bethunga abanenaleni namanje sasibhage ngaso sikwakhe edeskini nasenkosini. Ubekhomo maskani kukuwa mnala babe ukhobha sandesona ngosini ngiyathokoza abalavuta basebakulikwa nabakeyongatheni side size samthane asibonge sincongoze kuthi angithi umalume shwele ngabalamnani ubekina ngosha ngamadoda amabili bathuthu umpakamkhizi bathundela bethunda bethenga lamasaka bathi ngophela uzwale ntombi engasila phendula mina ngihlala ngosanuse ukwazi ngaphathe msingamajo. Ngiyela nje ngizenzele ngoba abantu bangawubheka manje ngoba manje ngoba uzwe nje.